Media. Tunasambazwa na videoball.com.
Anyona ni chosha, vule ni kila kona. My baby, I swear, nikikona stress ya unondoka. Na esalam is crazy, urugu kila siku. Lakini kwa kunuru wanapata mani, wana my everything. Wengi ojwa lango, katika da ee, sala uyoti. I love you, baby. Wengi ojwa lango, wewe ndio jua langu. Katika da ee, alabote. I love you baby, you baby. Wewe ndio jua langu. When you we watch you won't get.
We don't care.
Wendo wangu wa masha,
I'll be there.
Kutoka Masaki hadi Tandare,
wanajua
hadi mwisho wa dunia, baby. Sitochagua. Wengi ojwa langu, katika da ee, salamu yote. I love you baby.
Wengi ojwa langu,
wewe ndio jua langu. Let's go sumo tewi. Never let you go sumo tewi.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.